nida muke mioyo mwanyino murungi nsono nazeda eri abakungu bagawe sanukula anti ntera okuvamu nzoluse byokya luno nalese bibya byakwezigula mampulira ennaku abawala mumbe mudde mukube n'erivansi tudde mabega ekkubo twalireko omwali ebyobugaga kati nsaba mbavuge mbajja wazibu muwala tonga yakuba nzize kutasa mpulira ennaku gwe bw'oba ogerebwa alina nezaabu bwekyey'omuwendo katonda gye yakuwotaza abalala laba ne bw'ogifuula mwate omutalinsa n'osena n'ejjali bw'osiimu abaguzi mubenze ejjupa ya biyanda baata n'abasumbuwa tujja kuwonya enkonge mbyenyeza akabaate naye bonoosiba muterengo olwebalama be bano boosanga matwaga weddekembe beeyitira n'abajimba enkyekubire buli amugambyekomangera ngoberera buli omu azannyira ku ggwe nga kitalo ng'ate n'abakwagadde tebyakuwa kitiibwa oba ogoba byakufuna byonna mpaawo eyemaasamaasa atyandya kuwa dinaali ojja kufuuka mbooza omy omwenge ate nga anaakwagadde oluusi obutabuddira kuba oba wanjawulo singa osusa gw'atagumirako omunda bamunja kukkusa yakuva mu mbeera nyombe buyombi abayiwayiwa saabu era mmwe munsokola ne katonda eyabatonda abeewuunya abantu beeyabeera enkya naawe ky'obugagga kati ffe tukirinyirira kyonna ebitaka alinga yaddira sente nnyingi nazowente kati tuwa enjabugagga obwentuuyo omuntu eyalitudde waayo mwami n'alowooza bangi bannyululagooba omugaya abakazinda bye bangi nnyo nnyo baanonudde nga ye mu kifo ky'okukola kentuuyo ng'omukyala beera nja kwezigula feesi mwabawoza ndi bulungi nneekolera nga baakusimbye naye maama t'omujaamu mwabalala ekibalemesa si kirala entandika y'omukwano n'oyo gw'oyagadde oline wakwana ng'asaagirira naye omuwettu yazaabu omwami n'asumulula bwe muleeta n'abasajja okwemalira nze kyenva nkugira owanga nsiimye ne musakiza bw'omubuuza kyafunye mu bbeera miramuka kasonda okukamala buli omu amugasa n'anoonya okusonga bambi n'atamwawula bakyala kimpadde mubeekuumenga be batubbira saabu ate nkye nange yaggwe akuyita muwala jangu tunywemu olukooca ejjupa yabbiye omukyala n'ola nnama tenjiyita nankwana mbyeyejjoogo kyenva nkwekkanya mu byonna nga sinneebuga bangi nnya abeefuula ab'ekitalo n'anoonya entwere maama n'akwebera mwe muli n'abasuubiza ebyanjwanjwa tinja kuguulira benzi seekasula n'enjala ng'atokota ebigambo byengalusanvu olwo kyagoba kufuna ate nkya gyagwanike ofuuse wa bonna buli omu akunyumya buli akugambako toyisaye ng'olabye n'ekisa bwekufuba okulaba ng'osengejja ekyobugagga ky'okikwasa takinyige ate okikwasa omulwojja oganja lwofuna n'ekitiibwa kwoyo gw'oyagadde saagala munnanga ofuuke kayoola okwagala abangi kibi nnyo kikufiiriza bwekomya okugondera buli omu akwana abasinga obungi ekiwuuka kibalidde okwomeza buwookafuuka akalira olyoka ofuna ebirungi byosuubira mwababadde b'emaasa mwennambasaba tufune kalantiini enkuume ky'obugagga tusooke tweese tudaasa abaguzi ebbeeyi bw'eriba erinnya endidda nembawo ennamula
www.mp3ugandanmusic.com.